Stéjo Tamani, toutes les voix du Mali. Stéjo Tamani.
Do yo Stéjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Stéjo Tamani.
Kala hedibe Stéjo Tamani o do sa sakiki modo Ousmane Diko sa kan to on kabaruji gondi dodi. Hono fuditi go golle fedde jokiti tonde kawral de rengal ana jondara bamako do handen. Bamako do jango. Golleji fedde de ndare ko no batte basse hakkunde plateforme e semato anafisto leleru utnde gere da fumbi kawran e batu aral barande adadu masimbina be makabe ana donta fa hande hono goto gonde agence de voyage cledu hokki adadu mo wana darido o handini chapane jeddon keddike hen temede tato majji chapane naydu mbarmi projet fuddi beta hande doko yimbe no jogoro ko e fayno waltigol no waltigol wakati wari fu yo region ngaji maldi o do projet hubata le ko Angleterre hokki milliarduji tati tasa ana ko beedi rafi cella le malido do bamako do temdere fu noga tatombe ata ana chomi nyaw o le region ngaji do ana buri chapande nayo dum waddani sawrobe berde yambinde nyalande aduna do Sicily hono kabirten e nyawuji berde kanyum e tasion yo deedo dido kabaruji woni di ben kalanto hande kebanta faami do hono golleji committee jokkiti todo golle kawral Alger anahani fuditinde jangodo bamako do di darna nooma jonte kurde tiagal ko walde funti hakkunde gube plateforme kanyum e de semade anafisito le ardo dabare golleji mudum pelle de mbaddi hande bamako do e hejabe hejabe be ndokki tajoral hawrude e batu o e be gondi du e nadde bamako do goto goto beedore faamu e le ko barke sise faccitani en ko
batu fedde kande jokkitaade golleji kaldal e kawrangal waran wadede wattu taggal batu ngadaado kenyen to anefisto kawrintindo gouvernement o plateforme kanyun e sema so e miccitike lewru out be tindudu basiji nyangudi hubbino hakkunde pelle murturde sema kanyun e plateforme ila on wattu golleji kaldal e kawrangal saggi kawrital ngangal kenyen to anefisto sabimbini dabeji nyibudi hebane diti dallaji gede de fu holliti wiide be belti e le majjun fasanne ko mo fu e mabbe dun ana yeli dun yawne fa kaboto be motte kaborde mabbe dun bante kanko jottino halaji walde nodirtende semande ko holliti wiide kawrital bamako ngal ana humani fiyande dabareji kandi sabimbinde malfede deja le nokkuje de kanko Almu Ag Mohamed o sellini wiide faada majjun yo imminde rafi kaldal ngodungal hakkunde gede de nden to plateforme to kambe be kolliti wiide kambe dun e be belti fa sanne sabi de golleji di ana gondi yardi yeso golleji ngaddi kenyen di ana humani landinde kawrital kangal wadde do bamako do ko waawi sabbi binde dabareji nyibudi hebane di titellaaji
honjotobe yogabe kolliti futtitigo golleji committee jokkititodo golle kawrangal yo dum kabaru lobbono lugge fi kabaruji yogaji di committee o hebantadi jogala seba hakkilo en kambi dewrintino o ana hani halde gonga kanake leedi men diidu ana hani walitinde balal Abdoulaye Niang haldi e Issa Fakaba kedo ko Mamadou Sama Seku faccitani en
yo dum kabaru lobbo ka titalla ana e hakkille am titalla ana fiska hollitti ka wana hakkunde sahal e baleri yo hakkunde gube ko duuji nokkuuji kidal ka wodi hultugol kute kebe keerindi hakkunde yimbe du ana wonno minno kulti pati laato kawral makki makki be mbaawi hawrude faabe puddita dabare kana en hore kalden gonga njodo den su ben jiide ana fis ana haani dewrintino o ana tinora dabare o heba dole to kebal maggal sabe golleedi fu nganna powridi ndi titalla wonno anefis yo goto goto e kananke leedindi dewrintino o ewa ko non fey hoto laamu latto do dewrintino o hettina sera hono kawral nyibirta e hakkille am hande dum fu e dow daande kananke fawi
woni o men kebi o do kabaru plateforme kanyo sema mbi ana munci hawrtigo golleji hawrtigo e golleji fedde jokkitido de kawrangal de gube didi mbi yo hobbe nati e golleji di ka dum e tawede adi batu jango o ana heddi hono ministere yanobe ana fis yidode e sema kanyo e plateforme yiwi ton kenye be tagi burem kikide mudun pade mabbe yaade gawo be jidi ton e gube fama dakude burem de be jettide du elle teki de majje kumol
tamani
bete jango jeedinke goto Ahmad Al Faki Al Madi darnate e yeso suudu sariya aduna CPI yo aso wera jabbinde woni ko naba ton dow donnude wulitango sariya nyande 17 lewru septembre 2015 o jiyadin ka cikitaado ana le ansardine alfaki yo cikitaado bonnude hitande 2012 de cuudi gonga wadiyabe le gallure meden wadiyabe teme tato chapantaton etaton hono fedde yakawndo golle hebama le police en meden yobe police en noga wawbe jabbade basino no o wari fu e le de fedde chubana e le fedde subande yobe nyambabe hono ride police en france be non hono aradu malinko be masimbinabe makka yo temede yo chapane jeddon temede taton majji chapane nayo dum barmi yo dum gote e horejo agence clé du voyage andini malinkobe jodi be tondu kany e consulat o fu ndoki ton mobilaji agence ngaji di fa ndarta hijjobe mudun imirena kilu mayga haldit e amadou mayga mo agence clé du voyage ila haramaini kede mamadou samaseku
La muharamin ka wala fuf ko wihi bangal sababu kasaraka yoga e mabbe ka ta ori wide yo hijoyobe ube afrique be woni sababu mum batte ben tabaki watto kejana do be o unne wana gonga fe sabi min kokkama watto iwde jeegom yaadi jeena yamdi kasara one watto jetti yamde wadi wulara den na sattu non faasanne yimbe nayebe nyawbe an kew non le jama bilondrangal yottima nokku goto fuf hore mum ndara non don kasara o fuddi kenyen min jehi non to maybe marete maybe ugnyer tema dido sappo en jeegom tawama ton beedi hendun kamiyoji kewdi mayben na dominon bangi hande o hakke chapande jetton terde malinkobe hisa temede taton yimbe ngoni majjube tafon chapande nayom be yu barmube minen malinkobe minen gondi doga dara fa majjube ben jite
hono projet dokowa kominaji di dole no yimbe mu en kebirta jogola e no wailtegol wakkato wari fu fuddi bete hande bamako do ONG relief and development e walobe dum darani dum Gohejo yo leydi Angleterre itti jawdi mudum ko yatafa e milliardji tati le duubi tati yo region ngaji kulikoro segu moti tumbutu ngoni mo odo projet huubata Suleiman Jara joko horejo projet o haldi e haa berte kede Mamadou Samaseku
ce projet
o do projet wari tan fa beydana ujinaaji temede dido e chapande jeegom e nayo yimbe no jogoto ko hemun bangal tidallaaji e waytugol wakati kominaaji chapande jeegom e nayo woni keboowo o do balligu cercle banamba kulokani e nara le region kulikoro cercle nyono masina san e tominyan der region segu cercle moti koro bankas yuwaru tenanku e duanza le region moti e cercle nyafunke der region tumbutu de gure wallete no feewi bangal dabareji no be jogorto sifatte dallaaji waytugol wakati o do projet ana walla hakkillaaji le golleji yubugol daaku e jogolal kebe laddeji e wowtugol no wora li waytugol wakati
hono nyawtation ana e ko beedi rafi cellal le mali do bamako do temedere fu no ga yettaton be ana ciomimo le region ngaji do ana buri fa chapande nayo docteur en sorobe berde jammini nyalande aduna hikande e do sicili hono nyaw berde teedorte fa warde e tation hore docteur en gabriel toure hore je docteur gabriel toure isaka menta haldi aliou sidibe kede barke sise
la prévalence
de addu ñow tension o do bamako do temedere fu atawan o may nogay taton ne ka e le region ngaji yogaji idun yaha fa e chabande nay e jeego neddo mo ñaw o woni e mudul le ciuri doktoroji yogaji do ñaw tension o sawrete atawan temedere fu yimbe chabande joyon woni be ñaw o woni e mudul den o addadu o wana horgul ngadangol le leddi fu ka e le nokkuje yogaji hande so en jeewi en paaman wiide ñaw o ana wondi hebude sembe le leddi meden di ko buri fu dun hulbinade e kabaru ñaw o dum woni yimbeele be keba e duubi chabande joy ñaw o buri fu jaala
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani sengari e kabaruji region ngaji meden di milliardji didi ngoni ngada e lemu inigol fe e dema klila lam sigaso ko yata fa e hectareji ujinaji temedere e sappo cooperation suisse e mali itti jawdi mudun ko yata duubi joyi imade mu yo beedude ton harande e habude e golleji e beddo e hokkudo golleji kana ke leendi ibrahim bokar keta ana donta le lam segu yude sappo yaade sappo nay lewru octobre 2015 gouverneur o hokki ton tajoral o do kabaru le ko haldi e lami beton e wi gouverneur ibe kay yahan e le cercle ji jeddi fa hurmita nokkuje kesa halda du e inde andite en ton dado nidal anda fa lato pompe fuddi kenya kulikoro yo temede joyom bamete e le temede jeddon e jeegon dado dirobe be mujinobe mobilaji barebe natobe kanyo e gollobe courant fa warde e donno mobilaji gondi e dado dirde ile kenya fa aljumaare warore de ñande fu temedere e chapane joyon dado diran andal ndarago gite e obudede mere tilike hande kuciala imade mu yo habgol e bundan le gallure de docteur en docteur femme enfant kuciala darani odo golle le gollidinde e docteur en mali kany e be leydi turki nanno e do kaddude hande e dido kabaruji ye misintinde on tan hono kabaru fuditingo golle fedde jokkiti ton golle kawralde e rengal ana jondora jango bamako do adadu masibina e makka beedu andaka ka yogabe wombe e agence ngaji voyage di ndoki adaduji di ngana daridi projet fuddi beta hande docteur dokowo yimbe non jogoro ko e mum fay no welto gol wakati warta taso ana e ko beedi rafi cella le mali nenno nyan hollitama do bamako do temedere fu noga e taton ana ciomimo le region ngaji di du ana jafa e chapande nayon yo do kaddude di do kabaruji kedde hedade kedde yewter meden